Jey yamde no fellere mintaji chapande tati dande studio kalangu ketindo kibaruji modo e fulfilde komin Omar Hama janganto do masinaji seni isiaka nani ko emaji no nimbi e yade yeso bibbe leedi meden Niger no jahanto en dan hijjore gan yottinde dangare dina al-islam gal joyi de amma no yida nido wadira dum e der bawde mon kwana der nyamande yerno modi babaji to don famenire bibbe komin faabirji der dallol bo so departement boboy jolo di ladde no don torrabe der geseje mabbe min pamtina on commerce pamtini do mo yenter meden pindinon hande ya tana tindinojo ko ardibe dina al-islama gal gonno gadan yaade to umma tore region tilaberi gan tobenato der filla pelle murtube kori jam hirtema yerno kalirno de der ko e kibaruji meden mojjine nyamande meden ko baka sigari wala hen dum woni hore hala batu hande chapande tati go lewru men ittanande gam batte alla leedi adunaar durwi didde e taba yeri duni no fedde leedi duniya rawjinde filla cellol bibbe adama be famminiri taba wartana ano nimbe yaro be dum feccere mudum kanyi wadi ko bi'em ko watta nimbe miliyoji jeetati dum warta der hitande fu ko burta nimbe miliyoji jeddi kanyi woni ko tawa den yarobe hibbe e heybe e ko to million goto e feccere kam endu tawabe hadde filla yarobe be nanem yeri duni no sigila kawji do filla durwi diggol e nyawuji di ndabo dirta wi bibbe leedi Niger do hemre pecce jeegon ben fu no jara non ni bi en jaaki makka hunde non ko al-islam watta gam yottinde dangare dina al-islam gal joyden dun sabbi bini ko noyda neddo wadi radun der bawde mudun ko hana wadde nyamande ma hojude ko hijjo Muhammadu Mustafa Modi Bobaji todo mo fedde dina al-islam gal Niger association islamique nani ko famini rafika terdo majjo
Allah adi ila construit
sa sudu Allah wala na makka neddo fu giddo yaha juro sudu Allah no handi wadira dum de labi lobbi foto dira joomu no wodi bawde mo no tirsi e al-islam fu mo Allah hokki bawde jehol hijjore gan juro sudu Allah jippina farilla no handi wada dum wala fudira golle al-islam gal ko wadirte cede de kodida nyamane na ela himbe torra himbe gan gadwa golle Allah Allah yardiraki em denne lawol fon wala na joomu ho e nyamane yaha makka gan hijjo jaaki hijjore hana hunono ko neddo haranto munyanno nyande Allah hoyni joomu yaha gallilaado men mo julde kisindan won emun der gurna mun de worre hijjore do fudo yada tana e bawde de joomu wodi anniya joomu kan Allah golliditta de hoyi funo hoyannino
ka le jour ou tireni le monde le fait
Komin faabirji tawa kenan der departement mo bobey wakkatiji majjuni ko tireji ladde mane bi en jolodi ladde no tawa der gesse mabbe nadde wadde bonondaji Ahmad Seyni maire faabirji o komin mudo famino wiide ko di joloji dillo ana der no kure gon warde le komin mu en wadde bonondaji Awsia Draman yewtide makko
la commune rurale de Fabiji
komin Fabiji der hore hudo yere dalol bo so tawa komin odu tawaka der nokkuje ittanaade to tireji di endan garta dura gada burna mu denne dum famtinaaki wi e tireji di endan no tawe der komin amma de neddo naati fakaraare aminndi tawan tireji duddi himbe du nokkuje de endan ko en pirtaaki anda no joddo dotto tireji di endan andaka du fu de tireji di endan garta de yidi garadu kanji duddi cogodiroita gara dura ladde den endan nata geseje den dum bonni
dans nos heures de pâturage et même dans les champs
nanne mi hande subhanahu wa ta'ala radi dum mabiti batube danol andal yaade to rewbe be campagneji do filla jingande sigilaji ko muraduji non dum do no biro jodani go leddi america tawada do dir niger sigilidin adam garake o woni ekintino do filla cingol campagneji nani ko wi mohammed mamando majo
Nous sommes en
Meden tawa har hanto de sigila amé ceewde chaka regioniji burdo nyanyude der jojjinde gollal tewteruuji idi gada ko himbe be en cuba tewteru arandeerdu enda wada ma do talki mabbe arandi dibe binni e lildi lawol mudum dida biru kandu neddo mabbe fu noddama e telephone wadanaama cande jaabo fantina golle de fay wadude meden gadana rewbe enda ekkintinoje nobe kalirta fantinde nyumoji mabbe ko watta be heɓa pelle ballirɗe ɓe. Arano ɓurɗo ñañude e o endan no hokke million goto ceede sefa dekotoɗo e makko du no hokke ujunaje hemre e capanɗe joyi. Tataɓo on du no hokke ujunaje hemre. No wodi nder maɓɓe rewɓe wonƴitoɓe ñamri. No wodi du waɗoɓe yaasi atta e ko ñawta e ko nanni
titta.
Nder balɗe cakitiɗe ɗe ɓiɓɓe wuro Gallure Gudu Mariano tawda caɗale harto keɓol ndiyam lobban jarteɗan to pompiji ɗum fuɗule wakkati wulare nde ɓuri o fiidu suuli ɓiɓɓe wuro sanne. Bandimi Mamadou Mado yewtidi e maɓɓe ɓe paminiri hano ni.
Ɗum waɗi jeɗiye ɗiɗni endan komin gala min keɓa ndiyam ɗan layi yimɓe nanno torro sukaɓe no mboya nokku fu rafi ndiyam. So ɗum yeehi fan tewta ndiyam ɗan sey ɗum daro ɗum domodira ndenne goɗɗo torkoru kankadi wawi heɓa ñeeɗa wakkati mum. Hande bidoru litreji laso e joyi on enda buɗɗi laso woni ko sonnete
gonga rafi ndiyam ɗan enda waddanimen saɗormaji kiwɗi. Meɗen giɗi deɓe jofowan ndiyam ɗan endan ɓe jofowaɗa gam min bawta meɗen gaɗiri burnan ni enden ndiyam wala
fato waɗɗi min gomin tewta ndiyam ɗan jon woɓɓe loreji jarto ƴogira ndiyam ɗam to goɗɗo ka wala batorko se nde rondi e hoore mum. Ndiyam du eɗen andi ka woni gurdam no hani ɗum dar ɗo yurmomi
nga rafi ndiyam minen tawa nder saɗarma mawɗo joni min nder ɓaade to gommi ɗon bidoru worru walana lasoji ɗiɗi nga rafi ndiyam sukaɓe amin ma gaɗi balɗe tati lotaki ɗum fuɗo saɗarma rafi ndiyam ni waddi ɗum mo heɓay ndiyam ko yari na waɗiri alwala fa juula no looto.
Nanni mbiya hedde to ardiɓe hawju mairiji ɗin pammini e wiide ko o fiino ɗon hen e heɓanede mo sola. Kañƴum waddi ko Idrissa Malam Haji ɗum woni deketoɗo dow maire Gudu Mariam o fammini e wiide ko jiidal naati hakkunde mum en e campagne leydi Niger kawjiɗo filla ndiyam on. Nani ko wi Mamadou Mado.
Minen tawɗa e kaldal hakkundeami e hooreɓe haw jiɓe fi ndiyam ɗan endam gam wakkati fo so ɓe keeɓi saɗorma fi ndiyam ɗan endan har groupe minen gartana campagne o junngo ɗum heɓa mosola. Min ji ndiyam ɗan noon ne mum waylake hooreɓe campagne ndiyam ɗo Gudu Maria kamɓe du ɓe gari ɓe gardi e jo andal dow majjum fa ƴeewa yala ndiyam ɗan basi fola e majjan tiyoji ɗi wonde tutte e mum nan ɗum e waddi ɗum so gaso wi so wana tan minen kam min mbinda min nelda ministre kawjiɗo cellal kañum ministre kawjiɗo fi ndiyam heɓa gouvernement ndaara wara wattintanamin tiyoji ɗi endan wattinamin loppi.
Hemɓe tato kamɓe woni ko mbarmina wittinirede loctorore agadese mawde nde ɗum woni Dimma Hippitere Loore koƴaniɓe yaarude to endan jaado gaɗaɗo nder jemma kegan kiloji mum sappo e jeenayyi e agadese ɗum donanimɓe bonɓe jogiɓe kaɓorɗe noon ɓe anda ko fumoy e gaɗi ɗum lawanno tawa nder Loore pasaka kanani ko wi Moussa Mamman.
Lawol tablat min koƴi min paƴi yahude jaado har caka jemma min mbi'i Loore gondo colde ɓe middike men e Loore maɓɓe min jawtiɓe seɗɗa min tokki lawol gom sey min mbi'i har nokkuji fuu ɗum middike men. Wakkati ɗum jippini men nder Loore ɓe jaɓi fuu ko min gondi wala mayɗo nder amen amman no wodi tato nawniɓe ɓe fudu jaɓe non naati nder ɓalli maɓɓe ɓiɓɓe bomɓe ɓe endan kamɓe nayo non gari to amen e fudu e ɓe gondi kaɓorɗe maɓɓe ɗiɗo no dow Loore kamɓe ɓe garey to amen. Neɗɗo wawta wi'i gueece maɓɓe ɓe maɓɓiɗe kiloji sappo e jeenayyi e agades ɓe taɓɓimen ɓe dillidi Loore ga e nder awƴotoɗo magga du doggi
yaromi mota chauffeur wona jiya sapka yagudu
dewtugol nimɓe o no ɓen ɓeydoro yeeso nder département mo Meyne Sorowa gam heɓande o fimo sala waɗi ko Ibrahima Eladji Ousmane préfet Meyne no watta dande yaade e ɓiɓɓe wuuro cutta ɓeninɓe wonɓe waɗa ngal gollal eɓe juuɗe mum tawa nder majjum. Mamman Idrissa yewtide makko.
Himɓe diwtotoɓe himɓe nder wuroji mbiya seede hokka ceede ko yofa himɓen enda hunno ko laati saɗorma sanne jonno komin jiiɗi himɓe woni neɗɗo fuu maato neɗɗo mum diwtama na du seede ke neɗɗo diwtaɗo dillida jomum yawna wara haalano laamu laamu o fesele wuuro gonɗa ɗo aɗa wawi haalde jowru wuuro ngon na am laamiɗo on na du konno keddi keɗɗe laamu fuu mo kalnoɗa dow ko yaawi sey ɗum heɓa laabi ko ɗum hoƴoto gam batte ɗum bilto dow majjum saabu so accama fa ɓooyi to laatirta kono saɗorma mawɗo sanne. Min mbiya himɓe pukkina hakkilloji mumen du ko woɗi sanne noddagal komin gatti himɓe ni woni himɓe tiiɗe e du'a o saabu du'a u o e ñagude Allah kam won kaɓorga men arande al so geji ɗon no gaɗa keddi bawɗe mumen fou so hunde ɗuuɗi to gayno muɗum no saɗi nenne ne kay du du'a u tanda wawi kañum e ñagude Allah heɓande en mosala
majju.
Nanni mbiye fottere fijo pirtor ɓalli ko leyɗi adunaru tayi kondo altine bittiɗo woni ko ɗum fuɗɗa to endan Bakou nder leydi no wiye a Azerbaijan. Biɓɓe leydi Niger jeegom kamɓe jeyto nde fottere Abdourazak Alfaga Nouruldin Isiaka Maman Maharana Maman Mansour Sikaw Aboubacar Mangue Gaya e Zarawu Abdou Bilam. Kanji waɗi ko mbi'en kegal subaka noon Nouruldin Isiaka o holli bawal makko to heɓi jalorgal dow nimɓe tato fay ko itta to feccere nayaɓere hantode ɗum. Mamma Mansour Sikaw du wodana kiloji capanɗe jeegom e tati kanko du mbi'en jango alkamisa go lewru juin kañum woni ko o watta fottere. Sen garte yewtere meɗen pindinol illa ko rafike ƴorande nago fuɗɗi nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi le région Tillaberi ardiɓe filla diinaji kamɓen goni e jonde gam wartirde filla potal e wadde tindinoje yaade to sukaɓe ummatore région o gam batte ala durudidde e golleji hirñereji. Kanjum waɗi ko bandimin Abdulaziz Hasumi Jibo yewtide Oustaz Haruna latiɗo mawɗo fedde région do filla ardiɓe diine alsilamagal pamminirɗan.
Iri golle ɗe gonɗon oɗon gaɗa gam wartirde jonde jam e haɗude ummatore tokkude ɓiɓɓe bomɓe nder région Tillaberi.
Ummatore hewɓe, min gonmiɗen poɗa hakkilloji mumen ko watta jonde jam e hakkillo fukkingo heɓum, gam ummatore de kayre ɓuri ɗuɗude. Deni leydi ɗin boni du, kamɓe di ɓurta bonande. Miɗen kollaɓe ko hana adude kaɓorɗe, kam woni lawol tefude mosola, gande neɗɗo anda sey samowa dow lawol bongol gon. Alsilamagal woni hidde jonde jam e hakkilo fukkingo caka himɓe. Wartirde hakkilloji natuɓe pelle bonɗe ɗe endal, min janginaɓe no jonde lobbere e ko wadda hakkillo fukkingo waɗirte. Ɓe paama du ko diina islam hana diina waɗude golle hirñere non, diina soɗude enɗan caka himɓe non. Miɗen hefoɗude hakkilloji ummatore worɓe e rewɓe fuu jemma e
ñalowma.
Ɗuɗal ɓiɓɓe bomɓe gomɓe no kippita nder région Tillaberi eɓe mbi'a gam diina woni eɓe gaɗa ɗum. Ɗume bawɗa wi'ude dow majjum?
Yanzu
deni mbiuɗa diina jingantoɗa to fotay ada kaɓorgal. Joni hana enen ni gonno joɗodi ɗo, deni a waɗi ko hegaki ko yaada e ko alsilamagal wi'i, hana sey mi famtine ɗum garta dow ko diina ka enda wi'i. Ko fotay fuu adude sawrunago, deni ɓe mbi'i diina ɓe gonmi ɓe jingano to sey ɓe desa kaɓorɗe ɗen. Ɓe garta himɓe jangine neɗɗo fuu anda ko diina ka enda wi'i. Jonde jam heɓu mo amay diina mum fuu to no wawi samude nder gaɗol golle hirñere. Iri himɓe ɓeydu kan en pelle ɗe endam goni no nawtoro. Rewɓe de en daari kan en du no godi balla ka gadda nder fi yaadu
yeeso.
Iri daane de gattata yaade ummatore rewɓe kan fuu e ɓiɓɓe bomɓe gomɓe no gaɗa golle ɗe endam.
Himɓe anda ko diina mumen wi'i, de wuro jomum tawa na ladde. Ɗum du latanto neɗɗo wawade de hisina ɗum yofude lawol na tawa goɗɗum. De en daari handen woɓɓe hanano jangu ko diina wi'uno, ɓe tokkannino gam ɓe ummake ɓe tawi wuro maɓɓe no juula. Wala du ko ɓurani himɓe jonde jam, gam jonde jam de enden e hakkillo fukkingo. De nino ɗon caka himɓe ko ela fuu tabbat Allah jaaboto.
Ɗon won to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde. Joni wala fuu ko mbawɗen wiide dow inde Moctar Hamhammadou wallirɗoen ko ɗi kibaruji jotti yaade seni siyaka tawaɗo dow masinaji. So mbiyen jaɓɓoɗo Mamma Ada Yamde joi min Tayla Soyɗiɗi e joo wadde ko ɗengal Hawsankore. Kirten to jam hirti
diva do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi do radio sarawniya
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM